Iyi ni radio y'ijwi d'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda numanya w'ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho na Venuste Nshimiyimana. Turi mu mwaka w'igihumbi 1994 ushyira igihumbi 1995 umwana w'umuhungu wari warahungiye muri Zaire yabonye abandi mu muryango we bataha basubira mu Rwanda yanga kugaruka akeka ko nyina atakiriho yakekaga ko yapfuye kubera amakuru yumvaga ku bivugwa mu Rwanda niko guhitamo kuguma mu buhungiro mushiki we yaje kumuhumuriza amubwira ko umuryango we warukotse kandi amusaba gutaha wiragiye Janine atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Ndoba akagari ka Gashanze umudugudu w'Uruhetse.
Nzanya muri iki kiganiro Gasaro Kaburaga nanejejwe no kumva ukuntu uwahoze imiryango yaburanye abonana ngira amatsiko rero ya musaza wanjye nabuze 1994 umusaza wanjye yitwaga Ntakirutimana Mutaganda Jackson. Rero iyo numvise uri guhuza imiryango yaburanye numva nanjye nizeye ko nazabona musaza wanjye twa yangwaga mu ntege.
Mwaburaniye he?
Intambara yatangiye urumva iwacu ni mu cyahoze ari komine Mukingi. Akarere ka Ruhango cyahoze ari komine Mukingi ari perefegitura Gitarama nyine nyuma byarahindutse. Nuko intambara rero yabaye yaravuye muri komine Mukingi naramujyanye muri komine Murama kubera ko mu miryango iwacu ntago byari bimeze neza. Mama wanjye arambwira ati mufate umujyane kwa marume nyirarume yari atuye aho bita mu nkomero. Ajyana n'umuryango mu minsi namujyanye aho mu nkomero ahahoze ari komine Murama intambara yasaga n'inugwanugwa. Urebye mama aba yanamwohereje ari ukubera ubwoba bwo kuvuga ko iwacu aho tuvuka ntago batwiyumvagamo kuko batwitaga inyokonotse. Kandi uwo musaza wanjye yasaga na ba marume bambona ari mu bwo buryo namujyanyemo ngo nuko bari bambwiye ngo agende ngo anywe amata kubera ko yari amaze igihe arwaye. Intambara rero yahisizamo barahunga mu guhunga barahunze wari umuryango munini baragenda baba Kongo. Igihe kigeze muri 1998 bishyira 99 imiryango iyo bari bari kumwiragaka we rera n'abacika ati ntabwo nasubira i Rwanda mama atakiri aragenda. Amakuru aza kuguha ko yinjiye igisirikare ariko tubura nyine kuba tubihagazeho kuba amakuru naherukaga kumva ye nayo muri 2010 ariko ntanahagazeho bambwira ko yashatse afite n'abana babiri rero ntabyo mpagazeho.
Muri 1998 yari mu cyihe gisirikare?
Ntabwo nsobanukirwa igisirikare yabagamo ishyari cyo ntabwo mbizi pe.
Abantu bakubwiye ko yagiye mu gisirikare ntabwo wabaje uti icyo gisirikare agiyemo ni ikihe?
Oya ariko hari umuryango umwe nyine baherukana muri icyo gihe 2010 bandangiye ko batuye igikondo numva nazajya kubabaza neza ikigwe cyari aho igisirikare yarari marge.
None se mukanya bambwiye yuko wamuvanye i Mukingi ukamujyana i Murama kubera yuko mwebwe i Mukingi babafataga nkaho muri abatutsi ari kumujyana kwa nyirarume kubera ko yasaga nabo bo bari abahutu tubivuge gutyo ni mbere ya 1994 amoko yabagaho reka tujye muri icyo gihe tubivuge gutyo niko byanemeza.
Yego.
Nwashaka kumbwira yuko Ntakirutimana Mutaganda Jackson musaza wawe mbere ya 1994 yari umututsi.
Yari umuhutu ariko mama ari umututsi tukitwa rero inyoko ntutsi wacu kwa data.
Wambwiye yuko yanze kugaruka mu Rwanda nyina atakiriho. Mama wawe ntakiriho koko?
Mama we aracyariho ariko bitewe nuko bagiye bahunga areba ukuntu bimeze we yatekereje ko mama yaba atakiriho atazaza rero mama atari we niko yabacitse nyina babo.
Ukabutekereza ko impamvu atagarutse mu Rwanda nuko akeka ko nyina atakiriho nyamara nyina ari
mama warahari kwa mukakara ngo Helena yewe twese turiho yarafite mushiki wa mukurikiraga witwa Uwera Dorota n'ubu rwose arahari ngo yakundaga no kumuvuga cyane iyo muhamba aho bari bari numva rero yamenya ko turiho tukabonana twarakundana
mwarakundanaga ni byiza hari andi makuru wabonye akubwira yuko ashobora kuba yararongoye ndetse yaranabyaye akarere atuyemo abaguhaye ayo makuru barakakubwiye
akarere ntabwo nkazi kubera ko icyo gihe umwe mu buzukuru bo kwa ba sogokuru aho kwa ba nyirarume wa mama na urumva nabo muri uwo muryango hagiye habaho intambara nyinshi iyo konga abantu bagatandukana ariko umwana umwe umwuzukuru w'uwo muryango na nyina bari barasigaye atubwira ko icyo gihe ngo ariwe washoboraga kubafasha mu buzima bari barimo ngo yoherezaga abasirikare bakajya babaha ibyo kurya gusa nyine ubwo ntabwo nashoboye kumenya ari kiriya gisirikare
ariko nyibutsa muri 1994 Jackson Ntaganda Ntakirutimana yari afite imyaka ingahe
yari afite 11 kubera ko jye nari afite 13
urumva rero kuri iyo myaka kuvuga ko yinjiye igisirikare muri 1998 ni hahandi yari agifite imyaka 15 ni ukuvuga ko nta gisirikare cyemewe ku isi cyakwemera umwana w'imyaka 15 ngo abe umusirikare kereka ibyo ngibyo by'inyeshyamba birumvikana niba amakuru yavuba uheruka kubwira ko yarongoye atuye ubwo nabwo ndahamya yuko
nayo ngayo numvise 2010
ariko se kugira ngo wumve amakuru ya musaza wawe umushaka ukayamarana imyaka 11 abantu bayafite batuye igikondo ntujye igikondo ngo ubaze uti amakuru mufite nayahe mu Rwanda ntabwo mugenda ntabwo musurana bigenda gute
oye ntago mbazi urumva ntago mbazi nabakazana biyo kwa basogukuru na ntago banzi icyakora nyine ubwo n'uwo mwuzukuru twabonanaga abo mu muryango w'iyo kwa ba mama bakiriho ngo nibo numva nagenda nubwo bo batanzi ariko nkagenda nkababaza neza koko igisirikare nyirizina yari arimo kiriho ubundi ntago tuziranye
ni ikintu cyiza wakora kugira ngo n'imiryango mumenyane kandi muterane inkunga mufashanye ndagushimye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga niba musaza wawe Jackson Mutaganda Ntakirutimana akumva muri kano kanya niba koko ari muri ubwo burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho ijwi rya Amerika yumvikanira muri kino kiganiro agasaro kaburaga turi ku murongo wa 93 n'ibice bitatu kuri FM arakumva rero ngaho umubwire niki wumva ushaka kumubwira niba kumva
urumva rwose mbashije kumubona kwaje kumenya ko hari amazina bajyaga bamuhimbiye Kongo ngo bamwitaga midumidumi ngo kubera ko yageze yarwara amasunono cyane tugira amatsiko rero kandi dufite amatsiko n'urukumbuzi rwinshi rwo kuba twakongera kubonana twari umuryango udafite umuryango utwitayeho tukumva twarahuzaga nk'abana byakongera kutunezeza tumubonye
Uwiragiye Janine ndagushimiye kwa waje mu kiganiro agasaro kabura gakomeza utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
Yego murakoze Shaka gasaro kawe muzakabona maze rero Shaka gasaro kawe muzakabona Wiki kimpegeye Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
mu mwaka w'igihumbi 1996 irubereje muri Uvira ni mu cyahoze cyitwa Zaire umwana w'umuhungu witwa Masengesho Jean Damascene yatandukanye n'ababyeyi be papa we itanga ishaka Samuel aramushaka ari mu karere ka Bugesera umurenge wa Gashora akagari ka Biryogo umudugudu wa Gihanama
umwana n'uwanjye twaburaniye muri Kongo muri karere ka Uvira
yego
ahantu mu Runingo hano mu Runingo baburaniye ku by'intambara yari hano
uwo mwana yitwa nde
yitwa Masengesho Jean Damascene
yari afite imyaka ingahe
yari afite imyaka 13
kugira ngo mutandukane byagenze gute
hari hari amasasu menshi none ko turatandukana turaburana ku kicegeye kugeza n'umuntu
hanyuma se wowe wahunze ugana he wahunze ukomeza hirya ho mu mashyamba wagarutse mu Rwanda ndashaka kumva ukuntu umwana mwatandukanye nyirizina
batandukanye rubirizi none hoje wewe wakomeza gi Bukavu kugeze Bukavu ngo yabonanye na banyirarume barakomeza baragenda asigara muri Kuruwa Ruje ahantu bita Bunia rero ntabwo tugifite kubona kugeza n'uwo munsi ntabwo twongeye kubona
ninde wabahaye amakuru y'uko yari Bunia muri Kuruwa Ruje
nahawe na nyirarume
uwo nyirarume arahungaho mu Rwanda cyangwa se yari muri Congo
ari mu Rwanda n'uwitwa Mugema Ngango Joseph
yakubwiye ko umwana ari we wamusize Ibunia yakubwiye ko umwana yafashwe na Croix Rouge kubera ko yari yabuze umwitaho kubera ko yari akiri muto yageze muri icyo kigo cya Croix Rouge gute nkuko yabikubwiye
umwana yari amaze kunanirwa arwaye atabasha kugenda noneho asigarayo bamusigayo ubwo ngubwo bamaze kugera hano mu Rwanda nandikiye Seyiteri kugira ngo ndebe ko namubona urukuntu namubona ndetse bigeze kujyana Kabgayi turagenda tuhageze sinamusanga ubwo narongeye nandikira Seyiteri hanyuma ubwo ngubwo nta gisubizo nigeze mbona kuko icyo gihe kugeza uyu munsi
muze yitanga ishaka kuki wanyuraga kuri Seyiteri kandi nyirarume yakubwiye ko yamusize muri Croix Rouge
icyo gihe kugeza 99 twakomeje gushakisha nandikira Seyiteri kugira ngo ndebe ko namubona namubona ubwo ngezeho nyine nshikijege sinakomeje kubikurikirana
ariko nari nkubajije kubera iki utashakishirije no muri Croix Rouge kubera ko nyirarume yari yakubwiye yuko ariho yasigaye Ibunia
kubera ko hari imodoka zirirwa zishakisha amakuru ubwo rero nahise baduhaye impapuro kugira ngo twandike dushakisha ubu icyo gihe nanditse sinabonye igisubizo ubwo nahise nshika intege kugeza aho numviye agataro ka Burarwa noneho nanjye nshakisha uburyo nabashakisha kugira ngo mumfashe
nta wundi muntu w'umunyarwanda wamenye wari muri icyo kigo cy'Ibunia cya Croix Rouge waba warahanyuze ndetse akaba ashobora kuba yarabonye umwana wawe
nta wundi kuko icyo gihe nabo bahise batatana bamaze gutatana nabo bahise baza ubwo rero baza bamusizeyo ntabwo nabo bongeye kumubona
kuva muri 99 kugeza ubu nta yandi makuru wongeye kumenya
nta yandi makuru nongeye kumenya kuko n'icyo gihe basijyanye Kabgayi tujyana na bisi basijyana i Kabgayi ngo turebe ko hari abacu barimo kuko hari abo bagiye batoragurayo barabazana ubwo ngubwo batwohereza i Kabgayi tugezeyo tubashakisha ntabwo nigeze nongera kumenya amakuru yo kugeza n'uyu munsi
mbere ya 94 mwari mutuye aho ngaho i Gashora
ari dutuye hano i Gashora ahantu mu Gihanama mu murenge wa Gashora cyari komini Gashora ariko ubu n'ubundi hasigaye ari umurenge wa Gashora
hari abana benshi babuze bakomokaga aho ngaho mu Bugesera twagiye dushobora kubona nyirarume w'umuhungu wawe agarutse mu Rwanda ubwo hari muri 99
nyirarume arahari n'ubu ngubu arahari n'abo bari kumwe bose barahari
wowe wari ufite abana bangahe icyo gihe
n'umwe
wari ufite umwana umwe
kugira ngo mbashimire rwose muzabikurikirane kandi Imana ibahe umugisha mu byo mukora byose ndabashima cyane
urakoze cyane ariko nagira ngo nkubaze ku mubyeyi wari ufite umwana umwe ukamubura gutyo ukamenya amakuru ko hari ahantu ari ariko ntushobore kuhagera ugashakisha ubu imyaka igiye kuba hafi 25 nta gakuru ufite ku muhungu wawe ndasaba cyane kugira ngo akiriho umubyeyi niba akumva muri kano kanya nicyumva ushaka kumubwira
namubwira ngo Imana ikomeze ibafashe muzamungezeho amahoro kandi nanjye nabashimira nk'uko Imana yaba yarabigiyemo akaba akiriho rwose wamubwira uti imiryango yawe irahari uretse mama wawe niwe yabuze kugeza isaha nawe ntabwo aramubona ntabwo azi irengero rye ariko abandi barahari uti Imana igufashije uti wabageraho amahoro uti kandi barakwishimiye cyane
mama we yitwaga nde
Mukaruzima Januari
Mukaruzima Januari yawe yaburiye he
nawe yaburiye yo ubukeje nawe ntabwo tonje kubona
mbese warufite umugore n'umwana urababura uratahana n'ubu ntago urababona
ntabwo ndababona ahubwo nange naje meze nabi ndwaye noneho kugura buri imbaraga zakomeza kwirukanka ngo mbashakishe
ariko se mbwira iyo umuntu ashakuwe yaramubuza amaherere abahwate ubungubu wowe iyo ugiye kuryama urasenga ukasinzira ukibwira ko uzababona bukeye ibi bihe ubibahute kwa n'igihe gikomeye ku Rwanda no kuba uvuga uti abanjye nari mfite nagenderagaho bose narababuze ubahute ushobora kwiyubakute kugira ngo ushobore gukomeza kubaho
nagize agahinda kenshi n'umubabaro mwinshi n'ubundi arigendyama ugake ntasinziriye kubera ibibazo byinshi mba ndimo ariko aho numviye nyine ikiganiro rwose mwakoze imana ikaba yarabavugiyemo icyo gihe nanjye nashakishije uburyo bwose nabone nimero yawe kugira ngo nibone nifashisha Eric Bagirubusa w'umubyeyi udukunda ubwo nanjye nahise ngushakisha kugira ngo tubonane tuvugane rero imana ikomeze ikube hafi kugira ngo nawe ningira amahirwe uzamumbonera
urakoze cyane itanga ishaka Samuel ndagushimiye kwa waje mu kiganiro agasaro kaburaga utwizeye kandi ndagukomeza imyaka 25 tandukanye nabawe ni myinshi umukungu wawe na nyina ngaho rero ukomeza utegereze wizeye amahoro y'Imana
namwe Imana babe hafi kandi igiro cy'Imana igihe cyose uzagera mu bwami bw'ijuru amahoro
urakoze cyane
Agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America ikiganiro agasoro kaburaga umwihariko wa muri sanga muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu mwaka wa 2009 umubyeyi yatandukanye n'umwana we w'umukobwa rufite imyaka 11 witwa twayigize Vestine umubyeyi yareragiye gushaka umwana we amusiga kwa nyirarume mu gihe papa we Nkurunziza Edouard wari umusirikare yari mu nshingano ze yamaze gusezererwa kurikije amakuru yatugezeho arangije imyaka yagombaga kumara mu gisirikare yagiye gutwara umwana we amujyana iwabo mu Bugesera nyina w'umwana Alice Gashirabake arifuza kumenya amakuru ye atuye mu karere ka Huye umurenge wa Kigoma akagari ka Gishihe umudugudu wa Gihanda
cyane cyane
niki kigushimishije
ukumpamagaye
Nibyo warumaze igihe kirekire utegereje?
Nari maze igihe kirekire ntegereje.
None washakiraga iki mubyeyi?
Rero ndanumva abandi bantu baca ngo ku ijwi rya Amerika mu gasaro kaburaga. Ubwo rero hari umupapa nariganirije ampuza n'undi muntu ngo mukorana ngo witwa Eric Bagirubusa. Naraje ndamuhamagara nkimara kubona nimero ye musaba ko azaduhuza uyu munsi nanjye ndamwibutsa kuko igihe namuhamagaye cyashize ndumva yenda hari abafite akazi kenshi ntabwo yabikoze
none mbwira rero washakiraga amahoro
nshakiraga amahoro njya numva murashisha abantu nyine bakarangisha bakakubwira ukabahamagara mukagirana ikiganiro nanjye ari umwana nashakaga kurangisha
umwana urangisha yitwa nde byagenze gute kugira ngo mutandukane
umwana ndangisha yitwa Twagize Zestine
mwaburaniye he
mwaburaniye mu Rwanda nta handi hantu twaragiye
mu Rwanda ruhe hehe
aho mu karere ka Huye nyine muri uwo murenge nakubwiye wa Kigoma
mwaburanye ryari
ubundi yavutse 1998 mugura muri 1990 muri 2010 itariki ntabwo nibuka
wabuze umwana ufite imyaka 11 none se wamubuze uti wamuburiye mu Rwanda umuntu ahaburira umwana ati
kwa mubyara nyine waje aramutwara
nimba umwana yarasanze se ikibazo cyawe ni ikihe
kumusanga yaje aramutwara aratubwira ngo azamugereza aze kudusura nuko muri 2009 2024 kuva icyo gihe kugeza uyu munsi nta makuru ye nta no kumenya ngo ese bari hahandi mu Bugesera yavuze bagiye kuba tangiye ubwo ngubwo
ise yitwa nde
inkuru nziza Edward
mwarabandaga aho ngaho ku gikongoro
ntabwo twabanye ku gikongoro
mwabanaga hehe mwa kugira ngo uwo mwana avuke mwahuriye he
twabanjije nari naragiye nyine mu buryo bwo gukorera amafaranga ndi umwana tubana aho bita Igabiro
yego
yari umusirikare Igabiro mu kigo cya gisirikare
wabaye mu kigo cya gisirikare
Igabiro
agufata nkaho uri umugore we
oya twabanjije kubana nyine nawe afite ahandi ha undi muntu yarindaga afite jefu wabo yarindaga nuko baza kuhimuka tujyana icyangugu igihundwe uwo mwana yavuye noneho jyewe ngaruka iwacu imitehoze ariko nyine maraba tera ubwo ikigoma twaje kujyayo nyuma
ariko se uyu papa wa Vestina Nkurunziza Edward papa wa Vestina wambwiye ko yitwa Nkurunziza Edward yambwira ko yari umusirikare yarafite irihe peti
yari ntaryo
muvuye igihundwe yaravuye mu gisirikare cyangwa bamusezereye niki cyatumye aza gufata umwana akakubwira ko mujyanye mu Bugesera
amazeje kuza kumutwara yambwiye nyine ko ari umubyeyi yabaye umubyeyi mubi umwe nange yatirishije kujya gutwara umwana wanjye urumva umwana nyine twaganaga ikigoma ahandi nari naragiye gushaka ariko inshuro nyinshi akaba iwacu Isinge mu murenge wa Singe akabana na papa wanjye
birumvikana ko niba papa we yaraje kumushaka yaravuze ati umwana wanjye ntafite umwitaho nyina yagiye gushaka undi mugabo arita ku bandi bana reka nanjye njye gufata umwana wanjye mwiteho icyo gikorwa watakiriye ute akubwiye yuko yifuza gufata umwana we kugira ngo amwiteho ko nawe utari ubishoboye kubura ko wari mu rundi rugo
aje kumutwara yaje nyine iwacu Isimbi n'ubundi aho yajya adasanga yongeye kuzagaruka asanga nyine nanjye nagiye ahandi ubwo ngubwo nyine bohereza akana kari gasaza kanjye ngo kaje kumbwira muzane iwacu Isimbi akana ndakabwira ntibyende ubabwire ngo umwana afite ahantu ubu ari kuba abarizwa ejo muzaza mu gitondo muze kumutwara nyir'urugo ahari ubwo barabyubahiriza nyine umwana yaratashye nabo barabyubahiriza baza mu gitondo badusanga mu rugo tugirana ikiganiro
yego
arambwira ati umwana nzajya mwohereza aje kubasura kuva icyo gihe 2009 kugeza ubu ntabwo yaje nta telefoni nagiraga nta n'undi muntu wari ufite telefoni ngo aradusigira nimero ngo tujye tubaza ngo ese amakuru byifashe gute ubwo ngubwo nyine bigenda uko birangira uko nanjye sigaraho gikiza kugira nk'umubyeyi nanjye numva ndishoboye ndavuga ntariko se umwana wanjye niwe wari imfura yanjye ko yagiye akaba yaraheze akaba nta n'amakuru nzi niba se umwana wanjye abaho ese umwana wanjye ntabaho ubwo nyine biranyobera nkajya mbiganiriza n'abandi babyeyi akaba n'abambaza nyine bagasobanura ati ese se wa mwana yaragiye burundu yaraheze na n'isaha nta makuru ye uzi
none se ni inde wakubwiye yuko bagiye mu Bugesera wari uzi neza yuko umugabo mwamubyaranye ari we Edward Nkurunziza wambwiye ko ngo basigaye ari umudemobe ntakiri umusirikare
aza kumutwara
waruzi kwa tuwe mbujese
waruzi kwa mbujese kuguhu na zanjiki ni yaba akora kukona makuru ya wanzi alikichegi ahanyu kanuko ya tugiweko ale mkuru wa mbujudu ahibujese ngovi tamuri mayanji
umwana wawe Vestine twayigize agenda yarafite imyaka 11 n'ukuvuga ko yarafite ukunta kubona akuzi kuri nyina agukunda ntabwo ari gitamba mbuga yarazi ko afite nyirakuru azi ko afite sekuru umugabo wawe wari warashatse uwo mwana kuki atamufashe ngo amushyire mu banda mufate nk'abandi bana kubera iki icyo gikorwa atagikoze
Gurirera kutoka umwana ngafiti wako. Niyamwakiraga nyine nk'abandi bana.
Urumva ko ari ikibazo. Mu bikureba wowe umwana yari afite se kandi ntabwo sigeze amwihakana ntigeze avuga ko atari uwe ahubwo yaje gushaka uko ameze ashaka kumuha imibereho myiza aramutwara ajya kumurera kandi mu byumvikanaho. Uwo dukeneye ni inkuru nziza Edward kugira ngo tumusabe yuko ya zatubwira tukabahuza kugira ngo usuhuze umukobwa wawe umaze imyaka 15 mutandukanye ariko uzanashimire uwo mubyeyi ise Edward inkuru nziza wifuje kurera umwana yabyaye atamutereranye atamuretse ngo arimbe nabandi.
Yarazwe ku kazi nabajyaga bamuhimba abandi bana kitwa Sandrine.
Ah, Sandrine karakabyinirije.
Yagakuye kwa muganga aho twabaga mu bitaro. Yakiste n'abaganga bari nyine twabanaga ku bitaro birangira akazi na nyine gakuze kaba kabyiniriro no mu rugo n'abandi bana bari bazi ko yitwa Sandrine ariko undi twaga twagize Vestine.
Ndizera yuko aziyumva akimenya.
Genda nk'iyo abantu twari duturanye yaba yibuka yakwiyumva akumva ko hari abandi bantu twari duturanye bikoma andi mazina gutya na gutya akaba yaba yenda akibibuka. Akaba yatekereza kine ko duturanye n'abantu bitwa gutya na gutya twe dutuye ahantu yenda nawe akiyumva ko ariwe uri gusakisha.
None ahubwo mbwira amazina abiri gusa kubera ko minota yagiye. Sekuru yitwaga nde?
Sekuru ariwe papa wanjye.
Yego.
Yitwaga Ntawirambirwa Benwa.
Naho mama wawe ariwe nyirakuru?
Si mama wanjye yapfuye kera ntawe yavutse bavutse atabaho.
None se mbwira nk'abantu babiri bandi mwari muturanye yibuka abana
bakina mu rugo undi mu rugo undi mama wabagamo yitwaga Mukangenzi Violeta tugaturana na data wacu witwa Kanani Simeho no kwa Felicitine.
Abo ngabo zabumva yimenye. Ndagushimiye cyane Alice Gashira bake kwa waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Nkwifurije amahoro y'Imana.
Yego namwe murakoze n'ukuri kuba mwitanze mukamamagara. Imana ibafashe ijye ibafasha muri uyu murimo.
Urakoze cyane. Abagore mu majwi yabo ku ijwi ry'Amerika.
Kwa gatano mu kiganiro wanyu mu ntara saa 7:20 tugezaho ikiganiro cy'abategarugori.
Murakoze gutera iteka abigeme n'abapfasoni ku ijwi rya Amerika.
Mu muryango mw'iterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikoranabuhanga.
Mwijira mu mugore no kwiteganyiriza.
Ni ikiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi, mu karere k'ibiyaga bigari, mu nkambi no mu bindi bihugu, ijwi rya Amerika. mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu burengerazuba bw'u Rwanda muratwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu iki ni kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri isanga mu mwaka w'1998 Inyamirambo mu mujyi wa Kigali umukobwa wahakoraga imirimo yo mu rugo yasamye inda amenye ko atwite arasezera arataha umwana yaravutse arakura ubu afite imyaka 26 ariko ntazi aho papa we aherereye Diane itangishatse yaje mu kiganiro amushaka tuye mu karere ka Ruhango umurenge wa Kabagari akagari ka Remera umudugudu wa Ruhare
nje mu kiganiro gushaka papa wanje mama yambwiye ko yakoraga akazi ko mu rugo Inyamirambo hanyuma akaza guhura n'umusore akamutera inda wicyo gihe nago ngo bongeye kubonana
yakubwiye se n'izina rye
yambwiye ko yitwa Mbaraga Azariya
Mbaraga Azariya yakubwiye aho yakomokaga
iwabo yambwiye ko hari icyangu
hanyuma uwo Mbaraga nawe yakoraga akazi ko mu rugo
nawe yakoraga akazi ko mu rugo
nawe yakoraga Inyamirambo
yego
byabaye ibintu byo guhura gusa mutera inda arigendera cyangwa se bari barabaye n'amacuti
mama yambwiye ko nyine kubera igipangu bakoragaho cyari kigeranye n'icyo muhungu yakoragaho baje kuba inshuti nyine bayuko biba ngombwa yuko bazamana amutenda nyuma yo guteranya inda mama we yamenye mama yamenye ko ajyasamye ahita atahajya mu cyari iwabo kuva icyo gihe ntabwo yongeye kumenya amakuru yiwe
Mama wawe akomoka mu kahe karere k'u Rwanda?
Akomoka mu karere ka Ruhango n'ubundi.
Akomoka mu karere ka Ruhango. Amaze kwibaruka, umaze kuvuka ntabwo yasubiye i Kigali ngo arebe niba Mbaraga agikoraho ngaho Inyamirambo amubwire ko yabyaye.
Ntabwo ngo yasubiye.
Uko wagiye ukura ni wowe wamubajije aho papa wawe ari cyangwa se mama wawe wafashe ya mbere akubwira amakuru ya papa wawe
nyine narinze nkajya niga najya gukorera izami bambaza ababyeyi nkababura bikangombwa ko nandikisha aho marume maze gukura ngiye gushaka umugabo nyine nibwo namubajije se ko maze gukura wambwisha ukura maze na papa wanjye nyine abimbwira gutyo
ni ukuvuga ko ujya gushyingirwa bashyizeho izina rya nyokorume cyangwa se bashyizeho izina rya so
ntabwo nashyingiwe nagiye bisanzwe
ariko se mu gitabo cy'indangamimerere cy'u Rwanda aracyanditsemo nyokorome cyangwa se washyirishijemo papa wawe
narabimwitse nsanga handitsemo amazina ya papa wanjye
wagiye kurusanganisamo amazina ya papa wawe
yego
nuvuga yuko mama wawe yabikoze atabikubwiye
yabikoze atabimwe nabimaze
wari ufite imyaka ingahe igihe mama wawe yakubwiye yuko ufite papa wawe witwa Mbaraga Azariya
nayifite imyaka 23
wategereje imyaka 23 utazi papa wawe
yego
ku mwana w'umukobwa nzi icyo umupapa bivuga ariko nyibwirira bwo turimo tuganira gukura udafite papa wawe wabibaye mute wowe ntabwo wabyibazaga ngo uvuge uti papa wanjye ninde
narabyibazaga noneho najya nibaza mama karira nkabona ndi kumubabaza nkamwihorera
birumvikana ntabwo ari kubabaza umubyeyi yari afite impamvu atabikubwira yari akiyakira agitegereje igihe igikwiye kugira ngo azagusobanurire umaze gukura ufite imyaka 21 mama wawe akubwiye yuko papa witwa Mbaraga agiye mu buzima bwe yagusobanuriye ukuntu yagusamye kagutwita kakwibaruka akakurera ugakura kandi Mbaraga adahari iyo wamubazaga impamvu atasubiye ngo ajye kumureba iyo yarayikubwiye
nayo yambwiye yuko atarazi aho batari kujya kubonana kandi icyo gihe ngo na telefone zabagaho
ubwo ni 1998 niho wavutse none se umaze kumenya yuko papa wawe ari mbere yuko za mu kiganiro agasaro kabura garahandi washakishirije uvuga uti nyaboneka ni mu ntabare nimba mwamenyaga kuri ka papa wanje haraho wagiye ushaka makuru ye
nayo nagiye nshaka gusa iyo niba mwe mba mbona mu nzozi ndi kumubona mu maso yanjye
ukabona sate
mbona ari umubyeyi nyine nawe wataye umutwe ari kumwe
uko umushaka wumva n'abagushaka
nicyo cyatumye nayo nza mu kiganiro agasaro kaburaga ngo mufashe
ndahamya yuko Mbaraga aho ari nawe ngo baravuga ati nabyaye umwana w'umukobwa nta nubwo azi niba ari umukobwa cyangwa ari umuhungu ariko aravuga ati narabyaye ariko sinareze wa mugani wawe wasanga nawe ubu ngubu agushaka niba yumva ikiganiro agasaro kaburaga buriya azahita atubwira ni n'amahire kubera ko kuva kuri kino cy'umweru ijwi ry'Amerika irumvikanira mu karere kose k'uburengerazuba bw'u Rwanda abari irushizi Nyamasheke aho Mbaraga azari ashobora kuba ari muratwumva neza gatanu kuri gatanu kuri FM 93 n'ibice bitatu Mbaraga azari ariho niba wumva kino kiganiro agasaro kaburaga umenye ko umukobwa wawe Diane itanga ishatse agushaka tuye mu karere ka Ruhango aho nyina mwamubyaranye atuye mwamubyaranye ukora inyamirambo ukora akazi ko mu rugo na wakora akazi ko mu rugo ngaho rero niba wumva itangazo kino kiganiro uza tubwire reka nongere mbwire umukobwa wawe Diane tanga ishaka bwira papa wawe niba kumva icyo wumva ushaka kumubwira
cyangwa mashaka kumubwira nuko nshaka kumubwira ko mukumbuye ikindi kandi mashaka no kumwereka umukwe wiwe.
Oh, ni byiza cyane ubwo nibiba imahire wasanga unamweretse n'umwuzukuru ubwo rero byaba ari ibintu byiza ndakwifuriza amahoro y'Imana bakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga Ndatimana Filipo atuye muri Mozambique mu mugi wa Maputo arashakisha umuvandimwe we bamaze imyaka 13 batandukanye yitwa Turahimana Ride Defense ku makuru ya nyuma amuheruka ari mu karere ka Nyagatare.
Fite umuvandimwe twaburanye asije imyaka 17.
Uwo muvandimwe mwaburanye ninde mwaburaniye he?
Yitwa Turahimana Ride Defense.
Mwaburaniye he?
We yako yakoreraga i Kigali maze gukorera i Kigali arambwira aza kumbwira yuko aza kunyandikira urwandiko telefone zahita zasakara cyane ambwira ko arimo gukora ibintu bya forode ajya Burundi akazana imari akagaruka ukinda amakuru yuko asigaye akorera na Uganda tuburana mu bwo buryo.
Yakoraga akazi ka forode muri Uganda yakubwiraga ko kamungukira ku mutekano wifashe neza iyo mwabonaga kwandikira yakubwiraga ko ibintu bimeze gute?
Yego iyo nagiraga ubuntu bwo kumwandikira ajyaga mbwira ko rimwe na rimwe byagenze neza ari igihe mara nk'amezi ataratakora neza ayandi amezi atakabatamira neza nuko.
Mwakomokaga mu kahe gace ku Rwanda?
Tuvuka majyepfo umurenge wa Cyeza kagari ka Shori mudugudu wa Kibumbu.
Ubwo ni mu kahe karere nyirizina?
Kare ka Muhanga.
Ubwo utandukana na Ile de France hadi muri mwaka ubwa nyuma wamubonye?
Ubwa nyuma ari 2011 nibwo duherukana icyo gihe twahuriye ahitwa mu Mutara kaba ahantu mu Mutara rya Bega. Niho hantu yarambwira yari ari namusanze amukunga ati ntago meze neza niho ndimo gushakisha no minsi ariko bigenze neza nazambuka ngo rero nkajya gukomeza gukora akazi ngo rero nyuma yaho nibwo nanjye nahise nzangaha kandi makuru nongeye kubona y'uwo muvandimwe
muri make nta kuva rya bega ntabwo uzi niba yarambutse ngo agereye muri Uganda ntabwo uzi niba yagiye muri Tanzania ntabwo uzi niba yagiye i Burundi kuva rya bega nta yandi makuru yongeye kumenya
nta yandi makuru
none se nta bandi bantu bakoranaga wari uzi yakubwiye ku buryo bari kubanyura kukababaza uti mbese nta makuru ya mukuru wanjye mwamenya
reka da ntayo rwose ntayo
muhurira rya bega wowe wigeze umubwira yuko ufite gahunda yo kuza aho ngaho muri Mozambique
nta makuru yo kuza muri Mozambique nari mfite ntabwo narabitekereza
wari utarabitekereza ku buryo ubu ngubu nawe ataza aho uherereye
si
none rero ndatimana kuva icyo gihe utandukanye na mukuru wawe mutandukaniye rya bega nta handi wongeye kumushakishiriza
oya nta nigeze kumushakishiriza rwose ntaho gusa nyuma yaho hari umuvandimwe wigeze kujya kumugina urana mushiki wanjye ngamukubise amaso arambwira ati ndabona usa n'umuhungu witwa Rucya Rufonsi atutuye hanaha bamusigaye ukora mu Mutara arambwira ati amwaka amazina ye arayamuha amuha imyirondoro y'uwo muntu aragenda buke ngo bavuganye rimwe kuri telefone aramubaza se urimo urakora iki ubu ngubu arambwira ati rero ndimo gukora zino mfite gukora zino za envelope zino bapfunyikamo za kaki nuko mada ubwo rero mushiki wanjye numero ahise ahita gutyo ubavuganye uwo munsi numero ahita yibura ntibonge kuvugana ukundi nawe
ubwo hari muhe mwaka
hari mu mwaka wa 2013 ya 13 kubwo nibwo imaze kugera aha ngaha ngewe
niba rero turahimana muri 2013 yari ariho afite business ikora neza mu Rwanda akora izo za envelope abantu bapfunyika mu Rwanda rwari rumaze gufata icyemezo kidakuka cyo guca amasashe kugira ngo bubahirizwe ibidukikije ku buryo bugaragara mukuru abashobora kuba afite ibikorwa bimuteza imbere aho ngaho mu karere ka Nyagatare akaba ariho aherereye muri kano kanya mushiki wawe kuva yati yo telefone ntiyongiye kushakisha n'umuntu wayimuhaye ntabwo ngiye kumubona
ntabwo ngiye kumubona gusa ibyuko yagira imibereho ntayo kuko mamutubyara aracyariho kandi umuntu wavutse inani gatanu iwacu arahazi igihe ari umuntu mukuru nta kuntu yaba ataragarutse gusura ababyeyi imyaka 17 utakumbura umubyeyi si ubwo
ariko birashoboka hari hari abo twita ba mitima idakumbura
ukurikije ukuntu yatwitagaho muri icyo gihe yakoraga ntago yamaraga n'icyumweru adafashe igikapu ngo yohereze ndetse byanakunda yabona akora abaririza umuntu uje iwacu mbese yitega ku muryango wacu kuko nta papa tugira ikenda na kane niwe wari papa wacu rero ntago umutima twari tumuze ku buryo yagira gutyo
none se niba muri 2013 niba muri 2013 yari ariho ari aho ngaho i Nyagatare niyo makuru ya nyuma uheruka kandi iyo mirimo yakoraga yikoreraga mu gihugu utavuga uti yanasohotse agiye guforoda buriya abaforoderi banyura izo nzira za panya nta ni nk'ukugenda mu ijoro burya nta umenya icyo bahuriramo ariko se wowe iyo utekereje wumva Turahimana Ildefonse atekanye kuza kumushaka no kumutabaza cyangwa se uravuga uti byibuze ashobora kuba ari ahantu yarabuze uko atugeraho asubiza amaso inyuma ngo amenye ko na nyina hari yaba i Bugande yaba i Burundi yaba muri Tanzania kwinjira mu Rwanda ntabwo ari ikibazo ari umuntu ushobora kugaruka yagaruka niba umbwira yuko yari umuntu wari usanzwe agira ubuntu agira urugwiro atashobora gutakobwa kuza gusura be aho bari hose n'igihe cyose niki wumva gishobora kuba gituma mukuru wawe atavugisha umuryango we
icyo kintu cyo nange nta sinabura kunyabasubiza pe nabona no kunyabasubiza cyo mbona nuko nta nuko nagakuruka imbyi ko nta kintu yikeka mu gihugu cyacu nta kibazo arafite no muri gato no tuvukana no ku murenge na hino bya gacaca n'ibintu nta kintu na kimwe yaba yikekaho reka data yo ntabwo nzi rwose ukuntu abasubiza kuri kibazo
yari umwana nta kintu yaba amategeko y'u Rwanda yamukurikiranaho kubera ko yari afite imyaka icyenda
nababwira ntabwo nabakoresha ibintu nk'ibi nzi yuko ari afite umuziro nikamvuge gutyo kuko aho ufite umuziro naba nzi icyo azira impamvu nawe ariko ntayo rwose
ntayo
nigeze ahamagarwa nigeze gacaca imushaka amakuru nta nubwo ubutangabuhamya bwibwigeze bavuze wenda gatanga ubuhamya reka da ntabwo yigeze agira rwose
yaracyura umwana imyaka icyenda ntabwo umwana imyaka icyenda agira icyo akurikiranwaho mu mategeko y'u Rwanda abana nk'abo ngabo ahubwo arabakingira urumva rero yuko baba ari ibisekera mwanzi nk'abo ngabo ntacyo bakurikiranwaho kidasobanutse urakoze kandi kubimbwira kubera ko biratuma na Turahimana Ile Defense niba kiriho niba twumva agira imbaraga zikomeye zo kumva ku muryango we ukiriho wose nawe uraho ngaho muri Mozambique none niba kumva muri kano kanya n'iki wumva ushaka kumubwira
ikintu nge numva nshaka kumubwira rwose nifuza ko yaduha amakuru niba ari ubushobozi yabuze niba ari ikibazo cy'umutekano hati ahari wenda adatekanye niba mbese tukamenya amakuru ye numva ko uko abayeho byonyine bikanezeza none nanjye nkareba icyo nakora niba ari intege namwongerera nari kujya kumusura niba ari mbese nanjye nk'umuvandimwe cyangwa se n'umuryango tukareba icyo twakora ariko tukabona amaraso yacu
urakoze cyane Filipo Ndatimana kuza mu kiganiro agasaro kabura gushakisha umuvandimwe wawe Ile Defense Turahimana umaze imyaka irenga 15 mutandukanye ngaho rero ukomeze utegereze wizeye amahoro y'Imana
murakoze namwe Imana ibahe umugisha
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona
Wiki kinege
shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe muzakabona
mu mwaka w'igihumbi 1996 igihe inkambi zasenywaga mu cyahoze kitwa Zaire umubyeyi yabuze umwana w'imfura ye uw'Imana Claudine wari ufite imyaka 13 baburanye bageze iwarikane bavuye ubukavu bahunga nyuma y'imyaka 28 mama we utarahwemye kumuhozaho umutima ari hano mu kiganiro agasoro kaburaga mushaka Therese mutuye mungu atuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Rwezamenyo akagari ka Rwezamenyo umudugudu w'Indatwa
je muri iki kiganiro ko nshaka kurangisha umwana nabuze aho nyagenda uhuza abantu ndavuga ngo reka nange chance nyigerageze wenda bampoza n'ukobwa wanje nabuze
uwo mukobwa wawe yitwa nde mwaburaniye he
Ikwimana Claudine kwa buraniye mu ishyamba bese tuhaka kageze ahantu mu ishyamba baturasaho umwaka kanya agacupa ukwe n'undi ukwe mbese kwakunda abantu banyera abandi turahura we ntitwabasha kumubona
kugira ngo umuntu abyumve neza mwari mugeze muri he shyamba ry'inzitane rya hehe
ari ishyamba baturasiyemo twenda kwambuka itemerje ya warikare muri Kongo muri Sidice
nahungaga mugana he
ashike kwari upfa kugenda dukurikira abandi ntabwo umuntu abazi yabagazi yanjye abandi abantu bagenda nawe ukagenda nyine ugakurikira
uyu Claudine mutandukana ni ryari wumva uheruka ku wanyi kwibuka kambwira uti iki gihe twari kumwe mufasha akaboko igihe gikurikiyeho ndamubura ni ryari wibuka muri kumwe
ne muri 1996 bese cyagiye basenyaga inkambi kandi twabaga mu nkambi ariko ubwo urumva ko twajyanye n'abandi bose bahungaga noneho rero tugeze mu nzira baturasaho wari umurongo munini twari benshi inkambi zose inkambi zo muri Norukivu no muri Sidi Kivu zari zawe twari abantu benshi cyane baturasheho rero buri muntu wese akirukira mu ishyamba nuko kwirukira mu ishyamba rero abandi twageze inyuma turabonana ariko we turamushakisha turamubura
muri 1994 Claudine yari afite imyaka ingahe
muri 1996 duturana yari afite nk'imyaka 13 yari afite imyaka 13 we rwose yari mukuru numva mbese nk'ubu ngubu yaba ari nk'umugore yari mukuru icyo gihe no mu gihagararo wabonaga ko ari mukuru rwose n'uwamufashe niba hari n'uwamurekeye byari byose yaba ari umugore yari afite imyaka 13 ariko abiri wa mwana ufite igikuriro ubona ari inkuru
hanyuma kuva muri 1996 kugeza ubu nta gakuru ke wongeye kumenya
nta gakuru twarabarijije muri Croix Rouge twaranditse n'iriya miryango ijya muri za Congo tukaziha inzandiko nta muntu n'umwe ndumva mbwira ko byibura bigeze amubona nta urambwira gakuru ke rwose
ntabwo ugize utekereza ko ashobora kuba nawe yaragaruwe mu Rwanda akagaruka mu Rwanda yagaruka mu Rwanda aho mwari mutuye yari kuhamenya yari kuhigeza
yari mukuru aho twari dutuye yari kuhagera cyangwa se akagera no kuri bagara arabye ye numva yarajijutse ku buryo yari kumenya aho ajya mu Rwanda ntekereza yuko atagarutse mu Rwanda kuko yari kuhamenya
mbese muhunga mwakomokaga mu kahe gace ku Rwanda
twari tuvuye Kigali nyine twavuye Kigali niho twari dutuye n'ubundi
niho mwari mutuye hari abantu mwari muturanye mwari kumwe muri icyo kivunge ku buryo wavuga uti wasanga baramurabutswe bakamumenya
ashwitse musaza wanjye nawe twabuze nawe nta gakuru ke niba barahuye batarahuye ntabwo nabimenya rwose
kuba mbwiye ko mutabaga mu nkambi mwabaga mu mujyi ntabwo ashobora kuba yarabuze aho ajya akagaruka muri uwo mujyi akabana n'abana biganaga
twebwe hano twari dutuye dutuye Bukavu ahantu bita Sepeza ntabwo twabaga mu nkambi dutuye munsi ya Sepeza neza n'ikigo kinini cya cy'abaporosi ni naho yigaga iyo aza kugira yari kugaruka urumva yari ageze mu wa mbere wa sogonderi iyo aza kuba yaragarutse yari kuza aho mu kigo kandi naho ngaho twari dutuye twari tuziranye n'abantu bose abakongomani bose twari duturanye aho ngaho bose baradukundaga turi familiye nta kuntu tutari kubimenya bari guhita baza kubamuzana cyangwa bakaza kutubwira
zindazibandwa nzerekeza heko numva uyu mwana kugira ngo tumenye irengero rye bitoroshye Claudine Uwimana yafite imyaka 1996 ubwo nuko ko uyu munsi amaze gukura
ahantu ari muri 38
yego
jewe ukuntu numva mbitekereza numva ashobora kuba ubuje yagiye muri za famiye zaho ngaho wenda z'aba kongomani kubera ko twebwe twari twaramenyereye kubana nabo ibyo ari byo byose numva atarakomeje inzira yo guhunga niba yarabashije kuva mu ishyamba yaba ari muri za famiye z'aba kongomani cyangwa se yenda hari umusore wamubonye simbize kamurekite niyo mpamvu mba mvuga ngo wenda umuntu arangishije abantu bari batuye impanzi bari batuzi twese kubera ko twari turi ku muhanda neza abantu uvuze mbese abantu bari batuye impanzi yuko bagushakishiriza akanono k'umwana wa Muzehe batwitaga ko bavugaga ko ari kwa Muzehe yari utuye munsi ya Sepeza noneho tukumva niba abo bantu b'impunzi bari aho mu mashyamba baba baramubonye
none se uravuga uti ashobora kuba yarasubiye mu kubana n'abakongomani indimi zavugoga muri kare ya gacicyo gihe birumvikana hari igifaransa hakaba igiswahili hakaba namashi amashi ndovugoga cyane hari ya warutuye
amashi ne yataraza ariko yarazi igiswahili cyane nk'umuntu wavukiye bavuga iringara nk'abantu bahavukiye n'igifaransa byinshi yarakize we ntabwo ashobora kwitarida ngo uvuge ngo yabuyobewe icyo avuga ntibishoboka yarazi kwidebruya nk'uko abaye ariho hari nk'umuntu wamubonye wenda ni ukugira ngo twumve byibura niba hari umuntu waba yaramubonye gutyo nta kurekeraho kandi ijwi ryawe rishobora kugera ahantu hirya no hino
ugize n'Imana ijwi ry'Amerika ririmo rirasakaza amajwi muri ako gace ku burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ubu kuri iki cyumweru ubu tuvugana abari izo za Bukavu baratwumva neza rwose kuri FM ku murongo 93 n'ibice bitatu kuri FM ubu rero wasanga na Claudine Uwimana atwumva umukobwa wa muzehe warutuye kuri Sepeza akavuga ati iwacu baranshaka nawe ashobora kuba atazi ko muriho bikaba ariyo mpamvu atigeza nagerageza no kubashaka bikunda kubaho abana bageze
Sepeza yampanze Sepeza yimpanze
yego niba umukobwa wa Claudine akumva muri kano kanya birumvikana ufite byinshi ushaka kumubwira ubishyire muri wa munota umwe mbaha nk'ababyeyi umwandikira ibaruwa y'umubyeyi umubwire icyakuzanye mu kiganiro agasaro kaburaga kumushaka
Claudine ni imfura yanjye kandi turamukunda nawe ahari arabizi guhera twaburana nta na rimwe tutigeze tumutekerezaho nta na rimwe tutigeze dukora uko dushoboye kose ngo tumubone niba ukiriho mwana wanjye watumenyesha byibura tugashyita agatima hasi niba hari n'undi muntu wamubonye ni ukuri yatugirira neza akatugica amutubwiraho umuntu akamenya iherezo rye nibyo numva namubwira ibyo umuntu yamubwira biba ari byinshi biri ku mutima ariko arabizi nawe yuko tumukunda kandi tubabaye
komera ndagukomeza Tereze mutuye mu ngu kandi ndagushimira kandi ndagushimira ko waje mu kintu kiganiro agasaro kaburaga mu gihe ugitegereje kwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane nawe Imana igikuba hafi Imana igufashe
agasaro kaburaga
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye mbashimiye kwa mwaduteze amatwi cyane cyane abatwumvise bwa mbere batuye mu burengerazuba bw'u Rwanda amajwi ayunguruye kuri FM 93 n'ibice bitatu abashaka kuza mu kiganiro dore nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incama cyo ku muntu mushakisha ni 00120027 ngere nisubiremo 001 2 7 4 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6